This is an MUT Radio podcast.
24 minutes after 2 o'clock, beautiful song, People. It's Libyanka coming through on MUT Radio, shaping Own of the Future. I'm the king of Obey, Mr. Kaching Kaching, Mr. Much Money, Kamala Kulindelo, Ogoma Pumulo. I have a beautiful guest here, Nokanya, as well as Asbonge. Greetings to you guys. I hope you are good. I hope you are fine. I'll start this side. Hi.
Hello.
We are Pil. How are you doing? Hey, Uzuvalwana. No, chief, just relax. It's going to be a great conversation. Yeah. Ninjan. Ni right.
Right.
All
right,
guys, no, please give me that energy. You see, I'm going to say, I have that energy. So, ngifuna ukubona ukuthi cha. Yazi, labantu, they are proud of taking this decision. Yabo? So, want that energy. Ninjan. Yes, that's what I'm talking about. Indaba ngenhle kumeza. So, before siqhubeke ne conversation yethu, I want umlalele ekhaya who is listening to us as ukuthi obane sikhuluma nabo baqhamuka kuphi mengabufunda la ekhaya iyona yipi cause oyenzayo. Start with you.
Well, mina nginokhanya ngibacela sibongo. Ufunda la MUT, ngenza i diploma in accounting. Ngokuhlala ngihlala e Grand Lodge eBrea.
Okay. Yes.
Okay. Umgazi sekuyisidi nanesadi nabalethi thina saqasha manje nje. Osengithetho khathal khulu noma gaza uye nesent. Igama uAsibonge ningi lezintshangase.
Tshangase.
Ah ngidabuka nongoma ngokuhlala ngihlala.
Ey ngekuzwa futhi. Ngekuzwa.
Ah ngenza education eUNISA.
Okay.
Yeah.
Yazi into ebuhlungu ngami ukuthi yini. Angikwazanga ukushaya ikhwela ngisiphoki bebangasikhathi usuyigqabhuza. I was supposed to just shaya lekhwela emane ngiyaphoxa nginenkingi. But let us keep the ball rolling.
Okay.
Sikhuluma about ubuntombi namhlanje. Ithemu yanamhlanje ithi hashtag ngiyayiqhenya ngobuntombi bami.
Yeah.
Hashtag ngiyayiqhenya ngesinqumo. Wena nawe mhlambe if you can share ukuthi ukuba intombi kusho ukuthini to you personally since kuyinyanga abantu besifazana.
Okay. Ukuba intombi means a lot to me ngoba isinquma mina engayithathela sona angiphushanga abazali ukuthi nakho esigabeni sobuntombi bakho hamba lendlela. Indlela umntombi ayikholula. Ineyingqinamba zayo. Lokho okuthenini ukuthi people bazothuka bekubize ngeyinhlamba bekutshena ukuthi utshenga ukuthi ubani wena ngoba uyintombi. Esigabeni sami sobuntombi-ke ngayithathela mina isinqumo through ukuthi I'm very unique. Ngisiphiwo ekhaya.
I like that.
Mengisiphiwo ngiphila ngaphansi kwabantu aba gifted ukuthi bakhubazekile.
Okay.
So isinqumo engasithatha it wasn't easy ukuthi ngithi umuntu okhubazekile ngajoyina intombi. Laphayana kuyahle kubani. Laphayana uthungena kube khona ukuthi okay nginokuthuka kodwa angihambe ngokuqonda nangihlale futhi Nkosi ngibekile la sigabeni sokukhubazeka wangipha indlela yeyintombi iba nami ke sigabeni sami sobuntombi. Intombi ngiphabile angakubuqedi futhi ubuntombi abukhe ekhanda buphathelene nesimilo ngoba angeke uze ube yintombi ungenasimilo ungahambi noNkulunkulu.
Oh yeah.
Mandos.
Angazi wena on your own perspective ukuthi ukuba intombi kusho ukuthini kuwena ukuthatha isinqumo uthi hayi nasi isinqumo ngiyasithatha.
Okay. Mina obuntombi kumina busho kusho okukhulu kakhulu and kubalekile.
Mhm.
Nami I was enforced by abazali ukuthi ngiziphathe kahle. Because ukuziphatha kahle kukuwena muntu.
Mhm.
Because umzali engasho ukuthi iziphathe kahle but wena lokho makungekho enhlizweni angeke uzokwazi ukukwenza. Nanokuthi if uba yintombi unganaki ukuthi abanye abantu bathini, wena focus kulento wena ufuna ukuba yiyona. Njengoba bese shilo usisi asibonga ukuthi ubuntombi buyisinqumo
qinisi. Isinqumo. Hayi, ilona ngilithandayo phela le. Isinqumo. Mhlambe bafowethu njengoba usu mentionile asibonge ukuthi abantu bayakhuluma ngaphandle. Mandosi yine kugcina ukuthi ube committed kwisinqumo especially mawusubhekene nama pressures ababantu abakhulumayo it either on families sesikoleni abangani yini le kugcina ukuthi ube committed kwisinqumo.
Ngingasho ukuthi abazali bami bangabantu abahloniphekile emphakathini. So ngike ngithanda ukuthi angithanda ukuthi one day bekhulunywe kababantu ngendlela mina engiziphatha ngayo. So ngifuna ukubayenza bebe proud.
So iyona nto ekugcina ukuthi okay it for abazali ukuthi ungabahlaza emphakathini. But for sure kupheleli lapha. Khona into ekugcinayo wena. I don't know, I don't know whether I'm being forward, but for sure for me it sounds like ayiphelelanga muthi abazali wena personally yini ekugcina ube committed kwisinqumo sakho ukuthi lento noma kuthiwa ke sengiyayenza kodwa na into engiphushayo ukuthi ngiqhubeke. Yes abazali, I want to make them proud of me.
Okay, well njengoba sikhula abaphambi kwethu indlela abaphila ngayo siyayibona ukuthi okay ish angikuthi angithanda ukuyibeka ngale ndlela le
yabo
but anginayo indlela engayibeka ngayo khona bahluleke kuyiphatha.
So
the time sibukela kubona laba abahluleke kuyiphatha siyabona mina ngiyabona ukuthi no mina le mpilo abayiphilayo angifuni ukuthi ngifice. Yes, because abanye babo mhlawumbe banezingane abasathanda noba bengane zabo. So mina angifisi kungifice lokho. Ngifuna ukuthi mase ngifika kuleso sigaba kube ukuthi lowo muntu engobe ngifika kuyena ngobe ngazi ukuthi no.
Asibonge. Ngiyayithanda leyo nto. Ikhuluma ngamaphutha ukuthi you will end up usunamaphutha endaweni eyirongi. Isinqumo.
Okay. For me, mina, ngizale ntombi yasemashengeni.
Ha, you tell us.
Hi. I'll be your father, not dad.
Yeah.
Exactly. So, ekhuleni kwami anginayi figure kababa. Aqale lapho. Uhambe emhlabeni. Ngimncane kakhulu, 3 years.
Yes.
Mngathi ngimncane kakhulu. Anginayi figure ukuthi nangu inhloko yasekhaya engathi okay, mme ngiphuma la eminyango ekhaya bazobuka ukuthi linjani ekhaya. Ukhuliswa single parent it's not easy ngoba uyakubuka ama filter abangani ukuthi enobaba uhlulwa yini kumhlonipha ekhona thina sisafisa ukuthi sibe nobaba abangasekho. Yini into esihloniphela emakhaya. Mina ngayifundisa into eyodwa ukuthi one nginoma anginamuntu empilweni. So esigabeni sami sokukhula for me having my condition uma ehamba nami ndlela yonke othi ngamdisappoint ngelodi langa mina onta ngabamba ngishile futhi ngiyajabula ebengishile. 2003 wonke umuntu unengana 2 3 4 impilo angibajaji umunyakathi
that is the fact by the way iqiniso
ngadle ngula usibanibani kwangilidelaphi ekumitheni. Umuntu angamithi uyakhulela. Okay. Anything. But mina isigaba sami senqomo sami.
Yeah.
Kune pressure, I don't know lie. Kune pressure ngishimdenini ukuthi soke simbone ukuthi uyofika ngile sigaba sika 21 samemulo. Angithi siyake sibuke ukuthi mesumula njanjani so whatsoever. Yini sigaba sami singangishiyanga. Mina ngeke singishiye sigaba ngoba nginale mentality ukuthi ngithi uma uyedwa mase ngiletha umelo
and
ubani ozomgada lento ngoba mina angilali weekend angilali ngisuke ngisemcimbini entombini.
Oh yeah,
so nje isinqumo kunzima ukuthatha isinqumo kulula futhi ukusiphila uwedwa.
Mhlambe imapha ama challenges enibhekane nawo
kuyona
le journey le ebantwini, mhlambe low ma challenges. If you're comfortable to disclose those challenges, you can disclose those challenges. Mhlambe nomuntu uzothuya ibuka indaba yakho ibe similar to kwinkinga abhekene nayo and athola ukulapheka. Athi yazi uma kukhona abantu ababhekana nenkinga kanje bayilungisa inkinga yabo. Yini engangihlula mina ukuthi lenkinga engibhekene nayo ngiyilungisa.
Hey, fethu. Ngangifuna ngoba manje ziningi ingqinamba mina personally engibhekana nazo. To disclose, I don't mind to disclose. Ingqinamba engibhekana nayo mina ukuthi one, people bazongang understand i-personality yami ukuthi why enza so. Omunye umuntu uyangithuke ngokuthi indaba udla amanzi amponjana emdlalweni kanti angwali. It's because I am hyper active ngendlela yokukhubazeka asiqale lapho. So when you wanna understand me fanele ube seduze nami ukuthi okay ngiyambona one isigabeni sakhe uhamba kanje nakanje nakanje kwenziwa yini akabuze asume ukuthi sengiphuzile or something. But ingcinamba zisemndenini ukuqala siqala emndenini ukuthi ukukhubazeka umuntu ngathi engaba ne-knowledge ukuthi umuntu akadalanga kokuqala. Two, awuyidali umuntu uyadalwa. I am a gifted person ekhaya. I'm the only one ukhubazekile. So ngiyangibheka ukuthi okay mokhubazekile omunye umzali uyakayigquma ingane yakhe ngoba esaba ukuthi emphakathini bazothina. Nanokuthi ihlungu vese indaba yokhubazeka angifuni ukuqamba mangihlungu ngoba omunye umuntu usuke engafundisekile ukuthi umuntu okhubazekile umtreat-a kanjani special needs.
Shuthi that is the most challenge
engibhekene nayo ukuthi
kulesi sinqumo.
Yeah.
Mhlambe la usuke uye khona eyintombini, are they accepting the fact that you are living in this situation? Are they treating you the way wena olindele ukuthi bakutreate ngakhona?
Mina, for me, I don't need special treatment ngoba ngiyafana nezinye iintombi.
I love that.
Into eyiwane esiyihambele ujiji abukaze bakhubazekayo kosama ujiji. Ungakhubazeka physically but so when you ask me ukuthi bangithatha kanjani, I don't care ukuthi bangithatha mekujabule mina ngizokutshenga injabulo yami isematshitsheni phela nasesontweni phela ngoba emphakathini they'll laugh uhamba kanjani ugugwisa isicathu omunye umuntu angaboni nanokuthi no unenkinga emlenzeni esandleni. How why ulengisa isandla? Ngikhule ngakho ukuthi ungibuze negative points engabe uyang challenge ngento ezong encourage ukuthi okay qhubeke uyiphathe kahle. Yeah. For me nje it's easy kakhulu. Ngikhule negative points. I love negative point komunye umuntu ongang understand ukuthi ngikubazekile. Ngoba positive awasho lutho. Mhlawumbe emqondeni usuke ucabanga enye into ukhiphe enye into kodwa emlomeni.
True. Mandos, this is so powerful. I wasn't expecting to receive indaba ekanjena. But I like the fact that you decided to remain esinqumweni.
Yeah.
I always say God will bless you for that.
Once you make your parents proud of raising you, those blessings will gonna fall empilweni yakho. Mandosi, what challenges wena? Oshoyo ukuthi, hey mina mlaleli, ngake ngafaysana nalento. And namanje sahleza enhlizweni yami in such a way that yangifundisa isifundo ngakwazi ukuthi ngiyinqombe.
Okay. Mina ama challenges engisabhekane nawo ayengiqale nasemndenini. Emndenini mawu iphethe kahle akubona bonke abakufisela okuhle. Kezi befisa ngathi mhlawumbe makuthi nabo banezingane ezaphambuka endleleni ngathi ungafana nabo. So wena mabenze okuhlukile bavele bekubuke ngenye indlela ngale ndlela ukuthi ngiqala ukuze eversity kwakunamazwi athile engawathola. Kwathiwa uyabona njengoba ehamba eversity ngathi ngabuya nesisu. Ungayisho kanjani into efana naleyo umuntu omdala? Ungayisho kanjani lento enganeni? Yini ofuna ukuthi ke ngathini? Ukupho kuhle okulindele kuyo if wena umdala
uzokhuluma kanje. Lokho kwenziwa ukuthi ezakhe ingane zahluleke ukuhlala esinqumweni.
Exactly. So there is this other day. Okay. 2020.
Yeah.
So isikhathi lesi se COVID.
Yeah.
Mina ngigcina nokuhlolwa, I think it was 2019.
Mm-hmm.
And then 2020 kwaba ne COVID. Then sekuvula COVID ngangina ngi Nazareth. So ngangithi manje sonto enhlaphe ngiye mase kuphela inyanga ngizovala umhlangano ngingayini inyanga sanda kuqala kuthiwa ay ngoba akasayi emhlanganweni akasayiphethe kahle yonke leyo nto leyo
shuthi bekujaja ngoba abasakuboni
ngoba abasangiboni ngiya yes kuba buhlungu enhlizweni yami but ngibe nokuthi ngoba mina iqiniso ngiyalazi there is no need ukuthi ngiphatheke kabi
and prove them wrong
yes why kuzomela ngenze into just because ngifuna ukujabisa bona eyami injabulo ifika kuqala kimina okay fine. And then this year 2025 ngahamba ngayesontweni futhi ngicansi ngacacisha ngahlala inyanga yonke ngabuya nje sengizoya esikoleni sesovula ikole ngahamba ngayohlola ngabuya nesami certificate and ngaposta ngeyibomu bagcina ngokusibuka akaze be react ngisho uk react because base bephoxekile ukuthi lento ebengicabangela yona
akuyona
yes khona ke okunye okukhulu kunakho konke ke and lokho. Yo. So see, it was 2022 sisuka nje high school guys sifika la university sasibaningi sizwana nanokuthi sathatha endaweni ehlukene
yabo.
Okay, so masithatha endaweni ehlukene I think is about 4 esila MUT. So kunomunye sisi ke I think umuntu ay data naye wafunda la esikoleni vele ngoba sisuka endaweni eyodwa vele simasifika la sizofika esizwane.
True.
Shuthi wena yena wangakuthanda lokho and then wahambe khuluma ethi mina I'm dating lo muntu yena a date naye and wesiphathi wathi salala even soba uthu. Kwakubuhlungu ngendlela eyisimanga because
so uhambe fafaza amanga ebantwini.
Yes, and kwakubuhlungu ngalendlela ukuthi ngangihlezi ngikhala. But kwafika usuku lapho engahlala khona phansi nami ngazitshela ukuthi why ngikhala. Because lento yonke lento abayishoyo akulona iqiniso mina ngiyalazi iqiniso ukuthi lithini why kuzomela ngikhale. Okay fine ubhlungu I understand
yeah
kodwa manje njengoba esho lento le nami angizwanga ngomuntu obeyisho ngizwa ngabantu bangaka abantu abayaziyo lento abangeke beze bengibuze mina bangaki so ngangiphatheka kabe because isithunzi sami lesi ayisidicilela phansi
true
yeah so nje guys akumnandi kuba into
uyazi ukube
kubuhlungu guys ngendlela isima kubuhlungu
but ngingithi mina ama fruits awadli manje
yeah
so ngalesikhathi usaplanta ayafika ama floods
yeah
who are the worst isitshalo sakho away ziyafika ama animals abona a healthy fruit befuna ukusidla. But for the fact that isitshalo sesazi sizathu sokuthi why I'm here. For sure sizokhula and sibe nama fruits. I thank you so much for your cutscene. Sizivala because of time. ngashiso kumfundisi enkonzweni sithi sengiyavala sengiyavala so masthola ithuba or rather if you guys were given an opportunity I like the fact that ngithathe someone who does not go regularly and someone
oyanjalo
emhlolweni wentombi
yeah.
So if you guys were given an opportunity to inspire someone, let's say usenendoda
yeah.
And indoda yakhe ikhuluma kamnandi kuyena in such a way that uyabona ngazuthi no this guy is the right guy ongabuthatha ubuntombi bami
yeah.
What advice would you give to that particular woman but oyingabazayo lento uthi should I continue with this decision? Oh, ngimnikeze angene sibayeni. What advice would you give to that particular person ukuthi I'm inspiring you ukuthi qhubeka ubugcile umntombi bakho up until you reach this time?
Mina ngingamtshela ukuthi ngiqale ngimbuza ukuthi le decision ufuna ukuyithatha usuyicaba ngempela yini like serious ngayo okay and then noma umuntu masayicabangile into kungelulu ukuthi umshintshe into nesicabangile but mina ngingam advise ukuthi akaqhubeka iphathe kahle because lo muntu lo afuna ukumnikeza ubufadini bakhe manje akanayo isho noma uzophila naye isikhathi singakanani sangamnika manje just because uku relationship mhlawumbe ayibonayo ukuthi uhappy kuyona yinto uyayithanda but izomlethelani
kufuture
izomsiza ngani awukwazi ukubona ifuture nomuntu manje nisa data nje
just kanjani asibong
okay ngiyalizwa iphuzu lakho yabona when it comes to taking hard decisions obtombini Dr. Amin, mina I told myself in cool. Yabona mase ngishaya u21. Yo, ngiyakuyekela ngama tshi ngeke.
Inzima. Yeah.
Inzima. Now reach 21. Vele ngangitshe ngitsaba uma uzobe senamandla omemulo. Ngizothi mina ngiqedwe memulo, engihlale ngisikhathe sithi. Gone. Oh man, wafika uthatshwa nga uReach. I'm like, no man, ngangidlala guys no. No kumnandi entombini. Kumnandi thathi. Ngisho Tinas nentombi eyilotsholiwe zaqoma misiduku kunzima mase kufanele ukuthi ayibo umtsiza le usushadile manje angikhulumi ngomuntu ongashadile usushadile kunzima ukuthi umnikeze intombi kovuca ukuthi hayi ma intombi zabe mufa awe manje ngibangidumeka ngaka awe ma ngizoba yini ngizoba yini utabanga isithunzi sakho umcabangi nomuntu ukhathi usamvuma ukuthi no waza khaya uzovela kunzima ngisho umuntu oshadile ngoba akuphumeki ngathi ungavela ukuqale phansi no esithani uqale phansi vethu ungaphinditheni iy'nkomo enkini akululanga ukuthi ushiye ubutombi uvele wena owayikhethela wena isinqumo sokuthi No angiphume nginyenye ekhaya mina nganyenya ngisho ngishukusha ngoba nganginafia ukuthi okay awema uma sichoze ngawudlala kodwa ngangusisi mfethu
ongayena umama
ngangimude kunawo wonke umuntu manje ngangile nto ukuthi okay ngathi mina ngimdala kanti sengontanga so nje hey my advice ukuthi sengathi ungaqala understand isinqumo sakho ungabi kwi pressure yokuthi umnganami ushadile umnganami usenengane kade sahamba ndawone phela thina siba ne pressure ukuthi siba nabalingane singahamba nabo sisuka ekhaya mase phambili ekoleni kube ukuthi uyasala umngane uvela ubona ukuthi ami manga sekhaya bazothi asivele sisale sobabili
bafowethu I thank you so much for your time Hey, abafowethu bazongixolela. I'm inspiring more women ukuthi hlale sinqumeni sakho. And I've got reasons why I'm saying that because I was raised by a single parent. I don't hate ubaba wami. Ukhona uDlanhla Mvana. But the mistake he made that time.
Yeah.
Ngaba ngiyiphila ngale mpilo engiyiphilile. Okanye engayiphila.
Yeah.
So I'm inspiring more women ukuthi don't just take a decision yokuthatha ubuntombi bakho ubunikeze ekhaya kungakobi isikhathi. I'm speaking the truth. I'm going to tell you one thing ukuthi we can sit, or you guys can sit on the same table. You can wear the same clothes.
Yeah.
You can eat the same food, but you are not the same.
Yeah.
What makes, or rather, what make you guys to differ? It's your values. Yeah. Your values are not the same. You guys can sit on the same table with them, eat the same food, and wear the same clothes.
Yeah.
But always bear in mind that you guys are not the same.
Same. Yeah.
Ama values wenu anenza nihluka. May God bless you. For sure your parents are proud of you guys.
Thank you so much.
Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Nawe umlaleli lapha ekhaya mangabe ubusubona ukuthi ucabanga ukusithatha isinqumo. That's not the right choice. Kumele usenze. Ngiyabonga kakhulu. May God bless you.
Thank you.
Yeah. Ni nisithathe isinqumo ngesikhathi esiright. They usually say a sexual intercourse before marriage is a sin.
Yes.
So uNkulunkulu anikhulise, anibusise with everything enifunayo. Nishota nge dotha elimhlophe on your foreheads. Alishoti. Thayi ngoba ngilibone phela.
Umuntu azazela. Angikuthandi ngisho.
No, ngiyabonga kakhulu bafethu. May you enjoy the rest of your day. Bazongithethisa o producer. Sengidle nesikhathi esiningi kakhulu, but bengifuna ukuthi lento ngizwe, ngithathe, ngifake on social so that nabanye abantu they will be inspired ngazo lezi inkulumo. Nihambe kahle mase naba. May God bless you. Unkulunkulu anibusise.
Siyabonga.
Thank you so much. There was uNokhanya as well as uAsibonge giving us beautiful stories ukuthi why behleli esinqumweni. Now I'm advising you ukuthi hlala esinqumweni. Bafowethu ngiyaxolisa. Angikhulumeli nina la, but ngikhulumela isizwe samaZulu.
This is an MUT Radio podcast.
MUT Radio. In 1956, over 20,000.